kinachoumiza ni pale ambapo mimi najua Belinda anatakiwa leo apike asubuhi na hajapika. Kwa hiyo nitaanza kukulalamikia, bebe leo tumekaa njaa kwa sababu hujapika asubuhi na
wakati nao ungeweza kusema ukapike.
Ehe. Wakati mimi sina control na yule mtu mwingine anafanya nini. Ila kuna vitu ambavyo okay, unajua saa nyingine ukiangalia kwa mfano labda let's say sijui nitolee mfano labda wanani wa labda ukikuta wadudu wale wadogo dogo wanatembea hivi mstari ukaweka kitu labda mbele yao utakuta they find
way they go about it wanaendelea
au kama watapanda juu yake watapanda lakini.
Hi everyone.
Hello, welcome to Sikio Podcast.
This is a platform that allows you to be heard and for you to be an ear to others in every aspect of life. Welcome on board and let's do this.
Hi guys, how are you? Najua hapa mlikuwa mnategemea msikilize nikisema hi guys msikie hello. So I'm gonna do both. Hi guys, hello. Anyways, so today, this first Monday of October, Jumatatu ya kwanza kabisa ya mwezi wa kumi. Niko hapa, I'm not alone kwenye podcast, but ambaye niko naye leo, sio Shoga Gigi, you know, majikumu and stuff like that, na mambo mbali mbali. But God is good all the time, so we said, we are going to show up anyways, and guess what? Mungu akatupa baraka ya kwamba, all right, you won't show up alone, utakuwa na mtu. So, allow me to welcome my co-host of this episode, drum rolls.
Hooray! Hi! I'm so happy, actually, niko excited kupata hii fursa jamani ya kuwepo kwenye Sikio Podcast. Asante sana kwa kuona kwamba naweza nikashirikiana na wewe katika utumishi huu.
Amen. Karibu sana. Please introduce yourself. Not just your name, but whatever that you want people to know, however you want people to know you by.
Oh, okay.
Yeah, this is your chance. This is your moment. Bring it on.
The good thing is that this is not my first time
here. Yeah, it's not.
It's Sikio Podcast.
Yeah.
Ila siku ile nyingine tulikuwa watatu na
ilikuwa ni audio pekee. Yeah.
Kwa hiyo leo Mungu amenipa kibali sura yangu ionekane mbele zetu. Nashukuru sana. Mimi naitwa Doreen Lifford. Ni dada wa huyu binti.
Hey.
Ameniachia nyanya ambaye huwa anakuwepo hapa.
Yeah.
Kwa hiyo nafurahi sana kwamba nimeweza kuwepo mahali hapa. Mimi niko Dodoma, ninafanya biashara, nina shule ya muziki. Kwa hiyo tuna sana sana niseme ni kama huduma ya kufundisha watoto muziki. Kuanzia watoto wa miaka mitatu hadi watu wazima, hadi wewe ambaye unaona maana nyingine watu wanauliza hivi na mimi na umri wangu naweza nikaelewa. Kwa hiyo kama mtoto wa miaka mitatu anaweza kaelewa, hata mtu wa miaka 50 anaweza kaelewa.
Okay.
Kwa hiyo ninafanya mambo ya kufundisha muziki, lakini ni pia ni mwimbaji. Kwa hiyo napenda kuimba na ninafanya huduma ya uimbaji. Well, maybe that's
what's
what
the name of
say.
Your music school?
Aha, inaitwa Dore Merido Music Academy.
Mm-hmm.
Yeah.
And kama watu wanataka kukupata mfano labda lete on social media platform, just yani pour it out.
So, unaweza ukatupata kwenye account yetu ya Instagram. Inaandikwa Dore Merido Music Academy. Ni neno moja tu limeunganishwa. Dore Merido Music Academy. Dore Merido. Alafu kwenye TikTok pia tupo. Nao ni Dore Merido _music_academy. Lakini pia unaweza ukatukuta Of course nani tuko Dodoma, kwa hiyo karibu sana. Namba zetu za simu, maybe she's going to add up the numbers in the description below
box,
kwa hiyo
yes.
Unaweza ukatupata kwa namna hiyo pia.
Okay. What an introduction. Thank you very much. Jamani kuna mtu mzito hapa. And I do not take that for granted. And niko very much excited kwa ajili ya episode ya leo kwa sababu ninaamini tutaenda kufurahia sana. Sasa kabla hatujaendelea na mambo mengine yote, Sikio Podcast tunajua, Sikio Podcast Tribe, we know that every month, kila mwezi, huwa tunakuwa na nini? Na theme of the month, ambao tunatembea nayo kwa huo mwezi mzima. Na kwa wale ambao they take it serious, unakuta things really do work out. Kwa hivyo tumeshia kuwa na theme ya gratitude, tumekuwa na theme ya grace, tumekuwa na theme ya theme ya freedom, and all that. So this...
Mimi ni Sikio Podcast Tribe.
Oh, thank you.
Wana sana, napatilia sana episode zenu. Kiasi kwamba naisi sasa, neza nikaanza kuongea kama wao.
Jamani, thank you very much. Siku tutabidi tukae behind the scene alafu tukuachie take it on. Yeah.
So
theme ya this month, as usual, this is not my anointing, this is Gigi's, as much as hayupo hapa kwenye this episode, but she's here with the theme of the month, woman of God aliyepakwa mafuta ya Bwana, and I am super excited kwa ajili ya theme ya mwezi wa kumi. Mwezi wa kumi theme yetu inasema blessings. Blessings.
I love it.
Na thank you very much. Kwa ambaye amekuwa anointed for giving us themes of each month. Amenielezea na akasema kwamba this last quarter of the year, kwa sababu tumebakia tuna mwezi wa 10, 11 na 12, miezi mitatu hiyo. Yeah, so this last quarter of the year ambao tunaenda kumalizia, as much as tutakuwa na theme ya November and December, but we're here reflecting on God's blessings, alivyotutoa kwanzia first quarter, second quarter, ile tumemaliza nusu mwaka, tukaingia quarter nyingine. Si mwaka unakuwa na quarter 4. Tukaingia
quarter kwa sababu ni robo.
Umeona jamani, haya. Kwa hiyo we're reflecting on the blessings ambazo Mungu ametutoa nazo from January to October, na pia blessings like we are preparing ourselves and getting ready to receive ama kupokea baraka ambazo Mungu ametuandalia kwa ajili ya hii quarter iliyobaki, kwa sababu yule ambaye anaanzishaga safari siku zote huwa anaimaliza, haishi njiani. So that being said, theme of this month ni blessings. So tell me, how do you feel about that theme?
Oh my God. Kwanza, niko excited. Unajua ukisikia blessings, kwanza, cha kwanza kicho nijia, ni ile kuwa expectant. Kwa sababu kama blessings, it means you're receiving it. Being it good health, being it provisions, you know, being it peace, unajua ile. Kwa hiyo, kwa maana kwamba you're receiving it. Na kama ni mwisho wa mwaka, maana yake kama kuna kitu chochote ambacho you haven't experienced all throughout the year, unaweza ukakiexperience sasa katika hii quarter ya mwisho, kwa sababu ni package ya mwaka huu 2024. Kwa hiyo kama ni package ya mwaka huu, haiwezi ikasubiri mwaka ujao. So it means if you did not receive it in all the other quarters that ambazo zimepita, basi unaweza ukareceive katika quarter hii.
Amen, so, amen, amen.
Binafsi nataka tu kuweka imani yangu kuachilia moyo wangu kupokea hizo baraka. Kwa sababu hizo blessings sio kwamba tu za kuziona tu from afar, lakini ni kuzipokea na kuziexperience.
Amen.
Na watu wataziona katika maisha yako.
Amen.
So that is what I am preparing for.
Amen, amen. All right, so Doreen, allow me jamani. Let me give you a backstory. So nikiwa mdogo nilikuwa dada zangu wote nawaita majina yao. Mimi ni last born, I've got three sisters. So I'd be calling
by them.
Jamani. Hey. Unataka tusikualike tena next time kwenye episode. Hai, sasa ni kabla unakutana nitaita Doreen, Aggie, si Grace, any whatever hivyo. Kuna mama yangu mkubwa mmoja siku ya akaja. Akanisikia akasema, umeitaje? Unaona wa ni wenzako? We, nilipigwa mkwara na mamkubwa akaniambia ni kusikie tena. Hawa ni dada zako. So from there started calling them dada. Mpaka leo. Dada
Dori. Maikarudi.
Mahali pake. So from there I started calling them Dada Doreen, Dada Agi, Dada G, yani hivyo. But today, and as I'll be mixing, naweza nikakuita dada au nikakuita jina lako. You are in my world today. You are in my world. Anyway, so umesema una shule ya muziki, unafundisha watoto kuanzia miaka mitatu mpaka hivyo, mpaka adults. Yes, give us one experience ambayo yani you can never forget na watoto. Either it was funny, ama ikakupa kupata a certain revelation ya life, lakini pia maybe yani natani tupate an, one experience ambayo ikakupa kama, I don't know, an eye-opening, whatever. Just you, one of your favorite experiences with the, with handling kids.
Kwa kweli, I've been doing this for, I can say now it's for 8 years. I've been doing this for 8 years. Kwa hiyo kuchagua experience moja inaweza ikawa ngumu kidogo. Lakini ninachotaka kusema kitu kimoja hapo ambacho huwa na enjoy ni zile conversations ambazo nakuwa nazo na watoto. Unajua ni yani how they think, yani how pure they are, yani unajua ile maswali ambayo wataniuliza, unakuta yani unaweza, oh my god, what are they thinking? Unajua ile, au saa nyingine unakuta utamwambia kitu, kujaribu kuangalia tu anafikiriaje, au anafanya, yani anawaza nini, na vitu kama hivyo, alafu kitu atakachokwambia ni unaona ile. Kwa mfano, let me give an example of this experience, ambayo itokea tu sio muda mrefu sana. Kuna wanafunzi wangu wakawa wananiambia, yani kama leo tulikuwa tuna kipindi, wananiambia kesho yake wanaenda swimming. Nikauliza, do you know how to swim? Wakasema, yes, we know how to swim. We do swim every Friday, na vitu kama hivyo. Only grade 1 up to grade 6. Sasa, nikasema, I don't know how to swim. Would you please teach me how to swim? Basi, akasema, maybe you should come to our school. You should come to our school and you should say that you are in grade 6. Nikawaza, yani they really felt for me that I don't know how to swim and maybe that could be a great opportunity, but I'm not one of the students. Anyways, I am
so with your dreadlocks, you go and say you're in grade 6.
Labda wakaona kwamba sasa akisema ni niwe classmate wao wako grade 1, yani inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo akaona at least grade 6 ni mkubwa, nikisema
you can pass for grade 6,
it's gonna be easy for the teachers to believe, take me in, you know. Kwa nakuta sasa walipoongea ilikuwa ni out of ile kunionea huruma na kutamani na mimi nipate ku experience kile kitu, unajua. So like we have this conversation, they would ask me questions, unajua, afu unauliza, they'll tell me stories na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni yani it's a very beautiful experience, very very beautiful experience. I get to know different kids kwa sababu nakutana na watoto wengi. Kwa hiyo I get to know different kids. Sometimes hata huwa nawaza kwamba if I get a chance to speak to their parents, labda hata individually, from what I've observed. Kwa sababu na wengine unamwona kabisa, unamwona mtoto, you see the brightness of the kid. Lakini, mtu asiye, kwa sababu huwa tunafanya one-on-one sessions. Kwa ni rahisi kumuelewa mtoto mmoja kama yeye peke yake kama alivyo. Yani kuelewa strengths zake ziko wapi, weakness yake iko wapi. Huyu akimjudge kutokana na weakness hii, they won't see this strength. Kwa ni vitu ambavyo I've been observing a lot na I believe God is going to bless me with kids of my own. Na nadhani hiyo experience itanisaidia sana hata katika ku observe my own kids.
All right, that's nice. Hongera kwa kweli, having that interaction with kids, it's an amazing experience, I believe.
Is.
Yeah.
It
and it takes so much patience.
Yes.
Anyways, yes. I also wanted to ask, nitaka pia kuuliza kwenye kufundisha hivyo kids, handling kids, I would say others are babies. Mana 3 years, maybe it's just a baby, you know. No, just a baby. Hey, kuna this video clip nishie kuona on social media. Katoto, kazunguko, kanaambia mama ake, I don't remember exactly kwa ikuwa jakine ni kamba kana, kama kanataka chocolate. Kana uzo, so what do you want? Can you kanalia? Chocolate. Afu sijui mwingine alikuwa anaambia sijui nini akasema, I'm just a baby. So I can imagine your interaction na watoto na vitu kama hivyo. Have you ever come across ama umeshe kutana na mtoto ambaye kaona, wow, huyu mtoto yuko responsible na vitu kama hivyo, natamani to we take it from there kwamba like what have you learned concerning responsibility kutokana na interaction yako na watoto hivyo. Yes.
Hiyo, I was just having this conversation yesterday with one of the parents that I do teach their kids. Sasa, yani huyo mtoto yeye, ni watoto from the same family, na kuna huyo mtoto wa kwanza. Jamani, nikasema kweli, mtoto wa kwanza, sijui ni kwa sababu ni mtoto wa kwanza, yani yuko very responsible. Sio kwa ajili yake tu yeye mwenyewe, ila kuangalia hata wadogo zake. Akiona kuna kitu kimetokea atauliza. Hivi hiki kinini hivi imekuwaje? Hapa kuna nini, kuna nini? Yaani ni kwamba ni mtu ambaye ata yaani ni sio kwamba ni mkubwa. Lakini unamwona kabisa yani ana observe mazingira, ana observe okay these are my younger ones, inabidi yani anakuwa ile responsible kuangalia na vitu kama hivyo. Yaani ni yani unamwona, unaweza kumuona yuko kimya, unaweza kumuona kama nini, lakini I think maybe he's so much of a thinker na anaangalia na anajua kwamba okay, sasa hivi tunatakiwa turudi nyumbani kitu hiki. Kwa hiyo unakuta anaweza kusema labda please call mom so that she can come pick us up, vitu kama hivyo. Yaani unakuta ni yuko very responsible, anajua muda gani nirudi nyumbani, anajua wadogo zake wakae karibu na vitu kama hivyo, which is it was a great experience kwa kweli. Nime observe mara kadhaa, which was really really nice.
Jamani wazazi wote hongereni sana. And on that note, natamani tuongelee sasa maisha kwa ujumla, na kila mtu ni kwamba ile individual responsibility ya mtu na maisha yake. Kwa mfano kama wewe, mimi hapa na nini, like when you talk about mtu being responsible na your own life kwenye hiyo angle, if you can come about it from any angle, lakini just structuring ama going around ile responsibility, mtu kuchukua kwa Kiswahili tusemeje, mtu kuchukua wajibu, yes, kuwajibika na maisha yake, yes, mtu kuwajibika na maisha yake, like inakuwaje, faida zake na je, kwa experience yako so far with kids, with adults, watu je, tumekuwa tunawajibika, lakini pia nini matokeo ya kuwajibika ama kutokuwajibika, where we are leo kama watu, kwa sababu naamini tunaendelea kujifunza kila siku, but una mambo mengi sana ambayo unaweza ukashare na sisi na watu wakaweza pia kujifunza, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tunaendelea kujifunza daily.
Unajua when it comes to taking responsibility for your life, kuwajibika na maisha yako, yani ni kwanza kumbuka kwamba Mungu kakuumba wewe Belinda, kwa mfano. Amekuweka katika majira haya, mwaka uliozaliwa mpaka kufikia leo, mpaka siku ambayo hautakuwepo tena hapa duniani. Kwa sababu probably kama Yesu atakuwa hajarudi mwaka 3000, mimi binafsi sidhani kama nitakuwepo mwaka 3000
na mwaka 3000. Mimi sikuna kwa nini reincarnation.
Reincarnation hiyo it's not biblical.
Reincarnation mimi kwamba unaona kama vile ambavyo roho ya Elia ilikuja kwa Yohana. Kwa Yohana yani Elia akaja kupitia kwa Yohana. Yani Elia alikuja kwenye agano jipya lakini in form of Yohana. Yani ama his spirit was in form of. Ukiangalia kizazi chao na chetu ni tofauti. Sasa ndio hivyo. Kwa mwisho wa siku kwamba I can be here, my spirit in just a different body. Kwa mtu ambaye atakwepo kipindi hicho cha miaka 3000
huko dunia, huko mbinguni, after I'm done with my work here, I'm good to go.
Kwa hiyo mimi nilikuwa naongelea hiyo reincarnation in that manner, kwamba sio lazima nikaa physically hivi, but my spirit will be back. Tendele kwanza.
Ndio kwamba labda unataka kurudi, wale wengine wanasema like when you die, if you're a good person, you'll come back maybe like as a giraffe, animal. When you're a bad person, you'll come back like
wala hata mimi naongelea ile kibiblia kabisa, kama ambavyo Elia alivyo, roho yake ilivyorudi kwa Yohana.
Mimi I'd rather have my spirit enjoying life.
Amini, je, tunaendeleze kazi ya Bwana. Sikio podcast in another way. Tuendelee.
Kwa hiyo kwa maana kwamba Mungu amekuentrust wewe na maisha haya. Unajua wakati uko mdogo, uko tumboni, yani you have no anything that you could have done for yourself. Ndio maana unakuta kuna watu wanafanya abortion, kwa sababu unakuta yule mtoto hawezi kujitetea kule tumboni. Ndio labda watu wa huko nje ndio tuseme jamani msitoe na nini. Lakini unapokuwa mdogo, kuna namna ambapo Mungu anakuwa amekuweka kwenye maisha ya watu fulani. From the mother, ambapo mama mtu anaweza akaa mjamzito na anaweza akatoa hata mimba bila hata baba wa mtoto kujua. Unajua, lakini baadaye inakuja okay this person is expecting, anakuja anajifungua, maisha, wanakulea mtoto akiwa mdogo. Unajua mtoto binadamu akizaliwa akiachwa hapo, yani the baby will just die. Hivyo kwa lazima kuna watu ambao watakuwepo, watachukua responsibility ya kumwangalia, watawajibika kumlea, kumtunza, kumku kukuza. Lakini inafika hatua fulani ambapo sasa unakuwa umekua na unajitambua na una uwezo sasa wa wewe kuwajibika na maisha yako wewe kama wewe.
Mm.
Lakini nadhani kuna wakati mwingine ni kwamba maybe because of the experience that we've been having, ya kulelewa, kuangaliwa, kufanya nini, kwa unakuta we don't graduate into taking responsibility for our own selves.
Mbu sasa na kwa Kiswahili mwingine apate hiyo point nimeipenda.
Yaani kwa maana kwamba kwa sababu tumekuwa wadogo, tumekuwa nini? Kwa hiyo ile muda ambao tunatakiwa kulelewa, mtu mwingine anakuwa responsible. Unajua ile wanasema jamani watoto wetu tusiwaache huku. Kwa hiyo mzazi anakuwa anaangalia na vitu kama hivyo. Lakini sasa ikifika kipindi tumekuwa na umri ambao tunaweza sasa kuwajibika wenyewe kwa ajili ya maisha yetu. Hatuondoki kwenye ile hatua ya mtu mwingine kuwajibika na sisi na kuingia sisi wenyewe kuchukua wajibu wa kuwajibika na maisha yetu. Kwa unakuta ni kitu ambacho ndio maana unakuta kuna watu watalalamika, ah bana mna mtu yani hajanisaidia, yule ndugu yangu kabisa yule, lakini mimi yani nisingekuwa hapa, hajanisaidia yule hivi na hivi na hivi. Yani unakuta mtu akiangalia maisha yake, akiangalia na alipo, mara nyingi unakuta anaanza kuwalaumu fulani. Lakini unajua circumstances zipo nyingi. Na life is not smooth, kwamba utatoka hivi utaenda hivi utaenda hivi. The devil is at work na vitu kama hivyo, lakini the grace of God is also at work. Kwa hiyo kuna ule wajibu ambao tunatakiwa kuchukua sisi kama sisi kwa ajili ya maisha yetu ili tuweze kufikia ile hatua ambayo Mungu ameikusudia katika maisha yetu.
Okay, kwa hiyo kwa mfano labda mimi ni okay, let me not give an example of me, labda there is a person, kuna mtu ambaye ameona labda ndugu zake au ameona labda marafiki, ameona jamii, ameona yani somehow anaona kabisa kwamba kuna ndugu ambaye mimi nimesoma kweli, ila kuna ndugu ambaye anaweza akani recommend jina langu Samuel nipate kazi, akataja jina langu Samuel nipate kazi ama nipate deal na vitu kama hivyo. Haijatokea huyo mtu hapo anakuwa amewajibika, hajawajibika, amani sio niseme, yani kwamba kuna zile situation mtu anaona kabisa mbona mimi nimewajibika lakini fulani amenikwamisha. Labda hanko amenikwamisha au dada amenikwamisha. Kabati ya roho mbaya. Kwa Nigeria ni Nigerians au like kuna videos zinakuwa zina trend sana village people. Village people wanakwamisha.
Hai village people.
Eh.
Unajua bana mimi kitu ninachoweza kusema ni kwamba yani ukishajua kwamba maisha yako ni wajibu wako. Sasa hapo sijaongelea God factor. Kwa sababu tunawajibika mbele za Mungu na Mungu anatusaidia na Mungu anatuwezesha, lakini kwa sababu Mungu alituumba na free will, kuna maamuzi ambayo tunaweza kuyafanya sisi kama sisi. Sasa ni kweli kabisa kuna sehemu ambayo kwa mfano labda mimi nikiwa niko hapa hivi Belinda labda ukataja tu jina langu somewhere. Nikapata nini? Nikapata push. Nikapata nani elevation, nikapata kuinuliwa, nikapata kufika hatua nyingine. That is well and good. Lakini huyo mtu ambaye ana unaona kwamba hajataja jina lako somewhere labda ukafikia sehemu fulani. Akifa.
Hajafa.
Au ikiwa na au ndio hivyo sasa hajafanya. So do you want your life to get stuck right there? Unataka maisha yako ishie hapo hapo kwa sababu ya mtu fulani? Afu utakuwa na sababu ya kwamba yani mimi ni fulani tu, yani fulani tu ndo hajanisaidia. Angenisaidia ningefika mahali fulani. Mimi kitu ambacho huwa nasema ni kwamba kila mtu ana there is this thing wanaita leverage. Yani kama kuna advantages ambazo unazo. Kuna faida au kuna fursa ambayo kila mtu anayo. Kila mtu anayo. Nilikuwa najaribu kuobserve hiki kitu. Watu wengine hata kama una mazingira magumu kiasi gani, lakini kuna namna ambapo kuna sehemu ambayo unaweza ukapata au
hata kama ni kadogo hivi.
Kwa mfano nikaa nasema, kwa mfano mimi when I was starting my business nimetumia sana vitu vya nyumbani. Mama ameniruhusu nitumie nyumbani kwake, nilikuwa nafundishia nyumbani kwake, silipi kodi ya pango, yani vitu kama hivyo. Hicho ni kitu changu mimi.
Yani
ambacho ni faida yangu,
faida yako wewe.
ni kitu changu mimi ambacho ninacho. Mwingine anaweza kusema mimi sina hata hicho. Sijui kwetu hata nyumba, sina wazazi, sina nini, lakini una mtaji wa afya. Unajua kuna mtu mwingine ambaye afya yake ni
haiko stable.
Ni lazima aende hospitali mara kwa mara, akachome sindano, atumie
dawa,
afanye nini
kwa ambazo inabidi anunue.
Exactly. Ambao unakuta hata focus yake inakuwa haipo sana kwenye nini nifanye, anakuwa tu anajaribu tu kujiangalia afya yake, sasa nitaendaje. Kwa hiyo wewe unaweza ukajikuta ni una afya tu, hiyo ni advantage yako wewe. Sema changamoto nyingi unakuta huwa tunaangalia mwingine ana nini. Kwa mimi nikiangalia, Belinda, labda Belinda ana 1, 2, 3, mimi sina, inanifumbisha macho kuona kile ambacho mimi nicho nacho. Kwa hiyo sasa badala yake naanza kuangalia labda tuseme nasema Belinda labda ana labda tuseme ana nini?
Labda mfano kama hapa mimi mwenyewe ni na dada hapa na record naye. Gigi leo hajaweza kuwepo on the episode. Siko mwenyewe, nina dada. Mwingine atasema Belinda ana dada.
Ana dada, ana dada.
Mimi sina dada, niko mwenyewe, I'm the only child.
Kwa hiyo badala ya kunanilia yako ukianza kuangalia kwamba Belinda ana dada na nini, mimi sina dada, sina nini, hautaona kwamba wewe labda una hata rafiki yako wa karibu. Ambacho unakuta, kwa hiyo unataka kitu unachotaka kufanya kwamba Mungu, kwa nini mimi sina dada au ni? Unaanza labda Belinda labda ana simu nzuri, labda ndio atatumia kufanya vitu gani mtandaoni na nini, lakini hautaangalia, utaanza kutaka nani ataninunulia simu. Yaani focus yako inakuwa kitu fulani ndio
ishahama tayari.
Kwa hiyo unakuwa unakazana kupata kile kitu ambacho hauna. Wakati
kuna ambavyo
vitu ambavyo unavyo,
ambavyo unaweza kuanza navyo.
Alafu mimi nikajifunza pia kitu kingine, yani with the experience that I have in life, I cannot say that I'm too old, as you can see.
Oh, you are told to go and tell you are in class 6.
Yes, class. I could fit in kwa grade 6. Ila kwa experience ambayo nimeipata ni kwamba kuna vitu kadhaa nimejaribu kufanya katika maisha. Na katika kujaribu kufanya hivyo vitu, yani unakuta saa nyingine unawaza nataka nifanye project fulani. Afu unaanza, lakini sina kitu fulani. Focus inaamia kwenye kutafuta kile kitu. Alafu nikisha kipata, nakuta bado sijafanya hiyo project. Hivi shai kukutokea hiyo?
Probably, I don't know, sijawaza bado, ila ina...
Yani unakuta, maybe. Labda niweza kusema, kwa mfano niweza kusema, yani sasa hivi, nataka nianze biashara ya kusuka watu nywele. Lakini sina chanuo. Nikiwa na chanuo langu, yani badala kuwazima chanuo kwa Belinda kila siku, nikiwa na chanuo langu, yani hii biashara itaenda vizuri sana, nitakuwa naenda nasuka watu. Alafu mara pap
chanuo ile hapo.
Save labda au mtu kanipa hela au imetokea chochote au mtu kaniachia chanuo, nimepata chanuo, lakini unakuta bado biashara ile hujaianza.
Ndio hapo kwamba inakuwa mtu hajawajibika au au kunaweza pia kukaa kuna other factors.
Yani kwa sababu unakuta hapo sasa kitu kinachokuwa ni kwamba mara nyingi tunaangalia what is not there. Katika kuwajibika. Badala ya kuangalia nini kilichopo
ili niwajibike.
Nini naweza nikafanya?
Kwa kuangalia kitu ambacho hakipo ndo kinasababisha wengi tunakuwa hatuwajibiki. Kwa mfano, labda wengi ninaamini kwa asilimia kubwa sana, japo ni kitu ambacho mwenyewe nimesikia tofauti. Ila nilishai mwenyewe pia kuona kwamba changamoto kubwa bila maybe ya kushindwa kuanza biashara fulani ni mtaji wa pesa. Lakini nimesikia watu ambao wamefanikiwa wakisema kwamba yani kukosa mtaji wa pesa haijegi kuwa tatizo kwenye kuanza. Sasa jamani, sijasema mimi, wamesema watu waliofanikiwa. Mimi mwenyewe nimesikia wamesema kwamba yani kwenye kuanza something mtaji wa pesa sio tatizo. Si ndio? Na wewe umeshakusikia watu wakisema hivyo?
Na katika mimi mwenyewe nimeshakusikia hicho kitu. Na pia ukiongezea wanasema unakuta mtaji unaweza ukaja huko kama kitu cha 3, 4 huko.
Kwamba yani kuna vitu vingine hapa kabla
ambapo havihitaji hata hiyo pesa.
Okay. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi sasa nikikazana kuangalia labda sina pesa ya kwanza hii ama sina this amount ya kwanza hii ndio itanifanya sasa nishindwe tena kuwajibika. Exactly. Na ianze kuingiza kwamba hapa itakuwa ni kwa sababu ya pesa, au hapa itakuwa ni kwa sababu fulani yanikopeshi hela, au hapa itakuwa ni kwa sababu fulani yafanye hivi.
Unajua najaribu kuwaza kwa mfano like when you look in the Bible, the book of Exodus, nani story ya Musa. Musa alivyoona kile kijiti kinateketea akasema ngoja niende nikaangalie. Mungu akamwambia okay, Musa, nataka uende ukawatoa wana Israeli na nini. akaanza kujitetea na nini, Mungu akamuuliza una nini mkononi? Hivi can you imagine, like mtu yupo tu anachunga wanyama huko wa baba mkwe wake. Akaulizwa una nini mkononi, alikuwa na fimbo tu. Yaani kumbuka akisema anaenda kwa Farao ni mfalme. Ana majeshi. Ana kila kitu. Lakini Mungu akamuuliza una nini mkononi? Hakuanza kumuuliza labda Farao ana nini. Hakuanza kumuuliza kwamba nini unataka. Hivi unaelewa ile? Kwamba alimuuliza una nini mkononi. Kwa hiyo kwenye kuwajibika, yani binafsi nilichojifunza ni kwamba angalia wewe una nini pale pa kuanzia. Nini unacho? Nini unaweza kuanza nacho? Kinini unaweza ukafanya at that particular moment? Kwa sababu unakuta saa nyingine huwezi uka underestimate labda tatizo la kukosa ajira. Hatuwezi tukali underestimate. Lakini kwa sababu akili zetu nyingi wengi tumesha focus kwamba yani mimi nikipata tu ajira. Tena sio ajira, ajira serikalini. Hivyo naelewa. Kwa hiyo nikipata tu ajira serikalini yani ndio mwarubaini, ndio yani
nimetibu vyote.
Ndio maisha yangu sasa,
yani watoto wangu wako safe, kila kitu.
Kwa nakuta kwa sababu hiyo ndio maana pia we have a group of so many people
ambao wana energy, wako wana potential,
yes,
wana muda.
Exactly.
Yani wako kwenye chorus season of their life.
Yes. Yes. Lakini anasubiri tu kitu kimoja. Apate kazi wapi?
Serikalini.
Of which yeye ikitokea kitu kama hicho, maana yake sasa ana yani hata ikija fursa nyingine yoyote, hawezi kuchukua hatua. Kwa sababu sio serikalini. Kwa sababu sio ajira, vitu kama hivyo. Kwa hiyo I cannot underestimate labda the trouble, the nini. Ila mimi najaribu tu kumfikirisha mtu kwamba okay, inawezekana labda umeapply ajira serikalini, labda hujaitwa au labda imekuaje na nini. Lakini what do you have around you?
Kuna nimependa hiyo point ya even if it's one. Nimependa hiyo point ya kwamba na moja na yani kwamba inaendelea kuja kama reminder kwenye different areas kwamba nina nini, kwa sababu nikiangalia uwajibikaji ni mpana, sio tu kwenye maeneo labda leti ya mimi kufanikiwa kiuchumi. Kuna maeneo mbalimbali, kwa mfano kuwajibika kwenye ukuaji wangu wa kufikiri, kuwajibika kwenye ukuaji wangu wa kufanya maamuzi, kwamba ninafanya maamuzi gani, kwa sababu ubora wa maamuzi yangu pia utaamua ubora wa maisha yangu. Kwa hiyo kama sitakuwa na maamuzi yenye ubora, ina maana maisha yangu hayatakuwa na nini, na ubora. Kwa hiyo yani inanipa kuendelea kufikiria kwamba natakiwa kujiweka kwa mfano later nikija kwenye kufanya maamuzi increase ama kuongeza ama ku improve quality ya maamuzi, nawajibika kwamba natakiwa niweze kuwa informed, niweze kufanya informed decisions. Sio kwamba sitakosea, lakini yani at least niweze kuwa nafanya informed decisions. Ninapokuwa nafanya maamuzi, niweze kufika kwenye level kwamba I don't take that much long to decide. Kwa sababu saa zingine pia kudecide muda mrefu inaweza pia ikanikosesha fursa. Imetokea fursa naambiwa apply deadline siku fulani, mimi naendelea tu ni apply mpaka deadline inafika, tayari nimeshakosa fursa. Pengine ningeapply, ningefanya nini? Ningepata. Kwa hiyo nilikuwa naendelea kuangalia na kufikiria kwa upana sana, sio tu kwenye kuwajibika kwenye maendeleo yangu kiuchumi, lakini pia nikaa nawaza hata kwenye familia, hata kwenye malezi, nawajibikaje kuwa hata kama kwenye nafasi ya nje, nawajibikaje kuwa Mtanzania bora ambaye natakiwa niwe, kuwa Mtanzania ambaye niko na uzalendo, kuwa Mtanzania ambaye ninaweka faida kwenye maendeleo ya nchi yangu. Maana unakuta kwa mfano sasa hivi tuko kwenye mwaka, this is 2024, kuna mambo ya uchaguzi wa serikali za mitaa, then 2025 we have the general elections kama Tanzania. Kwa hiyo kuwajibika kwamba okay, mimi kama Mtanzania ninashiriki vipi kwenye mambo ambayo yanachangia hivyo. Kwa hiyo nikajaribu kuangalia kwamba most of the times ni kweli, hata mwenyewe kuna maeneo nakuta nawaza nasema, unajua labda unamwangalia labda mtu fulani, unamwona yule bwana amefika pale kwa sababu unajua familia yao, mamake yuko kwenye siasa, ndio maana baba yake ikawa ni rahisi sana kupata nafasi ya kuanzisha ile biashara. Unajua ile yani unakaa na ngaivu, lakini na tena unakuta saa zingine hata labda kuna maneno magumu mtu unaweza usiyasema, wengine wanayasema, mwingine unaweza usiyasema, ila unayawaza, unayajua kabisa, unayawaza kwamba ah, mi mtoto tu labda wa design au mimi tu nimetokea kwenye background ya familia fulani, kwao nimekaa naangalia vitu ambavyo sina, ndio inanifanya nishindwe kuwajibika. Kwa hiyo one of the points ambazo nimepata ama nimegrasp ni kwamba actually kuna mbili so far. Kuna moja ni kwamba kila mtu ana advantage fulani kwenye mazingira, haijalishi ni vipi, na hiyo nadhani ni naamini ni kweli kabisa, kwa sababu Mungu ana yani he's a giver to all. Biblia inasema kwamba ananyesha mvua kwa wema na wabaya. Yes, yani habagui, hafanyi nini. Kwa hiyo ni Mungu wa wote. Haijalishi ni vipi ama ni vipi, lakini ni Mungu wote. Kwa naamini kabisa kwamba kweli wote tunaweza tukawa tunatofautiana, wengine labda ile advantage utahitaji hata microscope itafuta, but it's there. Mwingine labda tu inapatikana tu kwa urahisi.
Na vingine kwa we take them for granted. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia sisi hapa Tanzania, unaweza ukasema basi mimi sina hela, sina pa kukaa, sina afya nzuri, lakini kuna hali ya amani ambayo ipo katika nchi, ambayo unakuta saa nyingine hata mtu unaweza ukaa, unajua sometimes unakuta watu kwenye WhatsApp status wamepost jamani, kuna mtu anaumwa anahitaji msaada, watu wanajitokeza, wanachanga, wanasaidia kwa ajili ya nani, kwa ajili ya yule mtu aweze kupata matibabu. That's another advantage ambayo mtu hata kama anaumwa still bado kuna watu wanaweza wakamsaidia hata kwenye matibabu. Wewe fikiria huko mtu mabomu yanarushwa, unaanza kutuma eti kuna naumwa anahitaji hela ya kwenda operation. Nani ataangalia simu saa hiyo wakati kuna timbwili la nani la vita? Na nimependa pia how you have expanded it, kwamba kuwajibika sio tu yani kwamba katika maeneo mbalimbali, kwa sababu wewe kama Belinda una nafasi mbalimbali. Una nafasi kama kwenye familia yako, kama last born. Una nafasi kama kwenye Sikio podcast. Una nafasi yako ambayo inakuhitaji kuwajibika. Una nafasi kama mwananchi wa Tanzania. Una nafasi kwenye shughuli zako unazofanya. Labda kama unasoma, una nafasi kama hiyo.
Labda kama nina mpenzi, nina nafasi kama baby.
Kama baby.
Unataka kuwajibika.
Unataka kuwajibika. Una nafasi kama mtumishi wa Mungu, pengine kanisani au kwenye huduma yoyote ambayo unashiriki. Hizo zote zinakutaka wewe kuwajibika in different ways. Kwa hiyo unakuta sasa pia hata kama kwenye nani ligia,
as a friend, I have friends, nataka kuwajibika kama rafiki.
Exactly. Kwa hiyo sasa kitu kinachotokea ni kwamba let's not confine ourselves, kwa maana kwamba kuona kwamba mimi, afu unajua mara nyingi mtu asiyewajibika anaishia kulalamika.
Kwa hiyo kama nalalamika sana, it means nimetoka kwenye uwajibikaji. Mtu kwa yote anayewajibika hana malalamiko.
Hana malalamiko. Okay. Kwa sababu kama ukilalamikia labda mfumo wa nchi, ina maana wewe kama muombaji hujawajibika kuomba. You remember the story of Habakkuk. Kwa kama unaombea nchi yako, kama unaombea mifumo, kuna vitu ambavyo Mungu atakusemesha, hautalalamika. Kama unaombea familia yako, yani manake kwa sababu sisi ni watendakazi pamoja na Kristo. Kwa kama ni mtendakazi hivi tumekaa hapa afu yani tunalalamika badala ya kufanya kazi. Kwa kama huyu anatakiwa achukue tofali, huyu anatakiwa aweke maji, huyu anatakiwa afanye nini? Manake ni wote tunatakiwa kuwajibika. Kama unalalamika kwenye familia yako, inawezekana kuna kitu we mwenyewe pia hujakifanya kama mwanafamilia. Inawezekana yani, kwa sababu mara nyingi huwa tunaangalia nani afanye nini, badala ya kuangalia mimi natakiwa
nifanye nini na nini ninacho ili niweze kufanya ninachotakiwa kufanya.
Ambapo ninapoongea hivyo, sio kwamba ni kitu kirahisi.
Kwa kweli sio rahisi, kwa sababu hapa nimejaribu kuwaza na kutafakari na kwamba kuna mtu anaweza akawa anasikiliza, anatuangalia hii episode, anasikiliza, alafu akili mwake anasema wewe ujui wewe.
Exactly.
Wewe ujui wewe. Inchi, wewe ujui. Familia yangu, wewe ujui wewe.
Ujui nini kilinitokea?
Yule mtu, yule mwanaume, yule mwanamke, wewe ujui wewe.
Now of course hata mwenyewe ni kwamba I've had my moments. Unajua ile I've had my moments.
We've had our shares za kulalamika, which means imereflect tulikuwa hatujawajibika.
na unakuta saa nyingine you change your perspective na unasema okay, what can I do? Let me do 1, 2, 3. Una yani kwamba kwa maana kwamba yani najaribu kuangalia, I'm also training myself kuangalia kwamba okay, hapa ninapo kuna kitu fulani kuangalia mimi wajibu wangu ni nini. What can I do? Kwa sababu unajua kinachoumiza ni pale ambapo mimi najua Belinda anatakiwa leo apike asubuhi na hajapika. Kwa hiyo nitaanza kukulalamikia, bebe leo tumekaa njaa kwa sababu hujapika asubuhi na
wakati nao ungeweza kusema ukapike.
Wakati mimi sina control na yule mtu mwingine anafanya nini. Ila kuna vitu ambavyo okay, unajua saa nyingine ukiangalia kwa mfano labda let's say sijui nitole mfano labda wanani wa labda ukikuta wadudu wale wadogo dogo wanatembea hivi mstari ukaweka kitu labda mbele yao utakuta they find
way they go about it wanaendelea
au kama watapanda juu yake watapanda lakini nani yao itaendelea
momentum imebaki
wanaweza wakachanganyikiwa kidogo hapo lakini baadaye wakarudi tena vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa wakati mwingine ni kwamba haimaanishi kwamba inapotakiwa kuaddress issues tusiaddress. Tunaweza tukaaddress issues. Lakini unapoaddress pia wewe angalia kwangu what can I do.
Nakumbuka our big sis dadagi. Kuna zamani kweli kidogo ilikuwa imetokea situation gani, and then I was evil worried complaining na vitu kama hivyo kutokuwajibika. Akaniambia hivi, yani kitu kikitokea kwenye maisha yako, situation ikitokea, jiulize swali la kwanza, is there anything I can do in this situation? Yani akaniambia swali la kwanza, jiulize kwamba kuna kitu chochote ninaweza nikafanya kwenye hii hali. Akasema hivi, jibu utakalopata sasa ndio litadetermine your next step. Kwamba kama jibu lako ni yes, there is something, then look for that thing, do it. Kama jibu lako ni no, basi hand it over to God, kwamba hicho kitu kiko nje nini ya uwezo wako. Kwa akaniambia ukijikuta kwenye situation, jiulize kuna kitu chochote ninaweza nikafanya, kwamba kwa upande wangu, ndio ile tunakuja kwamba uwajibikaji. Is there anything I can do in this situation? If the answer is yes, then do that. If the answer is no, give it to God.
And speaking of that, ni kuna msemo ule anasema kwamba nani, wanasema kwamba you cannot do everything, but there is always something you can do. Sasa saa nyingine we undermine, for instance, the power of prayer. Tunaweka kama ni the last option. Lakini
just get sorry kidogo hapo, sio tu last option, utaendea kwenye lakini yako. Tunaweka pia ni kama, yani kama
the weakest,
yani kama tunaweka kama yani ile kama nini yani like just as a saying kwamba I'll pray about it, I'm a prayer about it. Yani you don't mean it kwamba you don't see the power of prayer.
Inakuwa hivi.
Ila unasema pray about it.
Kama kuombea, yani ni kama bana, hicho kitu yani basi tu. Yani kishashindikana.
Au ndio yule mwingine sasa mimi namwachia Mungu, wapi ume give up?
It's one way.
I'm not saying this to offend anybody, lakini mwenyezi mwenyezi kutokea, mimi nimemwachia Mungu, umemwachia Mungu kweli au ume give up? Hapo unasingizia nimemwachia Mungu.
Ya unakuta ni kwamba kwa maana ya kwamba, yani usa nyingine tunasema hapa ni kuomba tu Mungu. Yani ujue,
yani
basi hiyo case yani amesha achana naye.
Mwisho habari
yake. Yani kwa kweli. Sasa pia kitu kingine, mfano kama binafsi, I've been training myself, I'm still working on it. Yani kwa maana kwamba kabla ya kitu chochote, yani I should start with prayer. Unajua hata Biblia inasema kwamba kabla ya mambo yote maombi yafanyike, sala na maombi yafanyike kwa viongozi na nini nini. Sasa unakuta mara nyingi kwanza tunapambana, hivyo unajua kupambana ile.
Pambana ya hela zote.
Bila kumshirikisha Mungu. Alafu ukishafika somewhere sasa ndio unaona sasa basi tuombe tu Mungu.
Mimi nadhani pia kuna kama misconception kwa wengi ambao imetokea kwamba, yani nadhani hatukuwahi kujua kwamba Mungu anataka tuombe alafu tuwajibike. Nadhani wengi wetu tuko tunaamini kwamba nikiomba things will just happen. Unajua vile.
Kama ile na kuna hiyo kuomba things will just happen, lakini pia kuna ile nyingine ambayo kwamba nikifanya Mungu ata kunitia mkono. Yani kwa maana kwamba yani I am directing God where to go. You know? Kwa hiyo those two things ambazo ni very important.
Kwa tuki kwenye hiyo point aliko amesema Dadoni ya kuomba. Kweli we need to start by prayers in everything. Kwa sababu kwanza ndo neno linatuambia hivyo. Lakini pia kitu kingine, kuomba haiondoi nafasi yetu ya kuwajibika.
Yes.
Kwa sababu pia mtu ukiomba, nakumbuka nilikuwa namsikiliza Apostle Joshua Selman na kana sema kwamba Mungu ana njia, yeye aliongelea hiyo siku njia nne za kujibu maombi yetu. Akasema hivi, when you pray, number one, Mungu anaweza akakujibu directly, yani ile kiroho, aka intervene kiroho kabisa situation yako, kwamba wewe yani hamna chochote unaweza kufanya zaidi ya yeye kuingilia kati. Mfano, kupasua bahari ya Sham, Musa singeweza kuona nili pale. Lazima Mungu aingilie kati. Afu akisema njia nyingine, Mungu anajibu maombi unapoomba, anakuletea watu kwamba you needed to go somewhere. Ataleta watu ambao watakusaidia, watakushika mkono ama watataja jina lako.
Kuletea mtu leo.
Kwa kweli, hallelujah, glory.
Amen.
Afu akisema njia nyingine, Mungu anajibu maombi ni ana elevate your spirit ama anakuza your spirit, kwamba anasema hivi, the fourth way nimesahau, lakini yani hiyo
kuwajibika
lakini hiyo ya kuelevate your spirit, akasema kwamba kuna majibu mengi sana ya maombi yetu yanatokana tu na kwamba we have not grown, we don't have maturity kiroho na kiakili. Yani tukishapata tu kwa mfano kama hapa tukipata maturity ya kuwajibika, yani kuna mtu tu ukiamua leo kuwajibika, yani kuna vitu utaona ambavyo yani ulikuwa unaombea
kumbe kuna growth unaweza ukaipata. Tatizo likaa pale pale lakini likaa small.
Ndio hicho akawa anasema kwamba ni mkoo Mungu sasa gia vujibu maombi. Wao wanasema Mungu mbadilishe fulani, mbadilishe fulani. Kumbe maturity ya your mindset ku handle such a person ndio inatakiwa tu itokee.
Exactly.
Yeah.
Yani that's very very true. Na yani kwenye kuwajibika sasa, mimi kitu ambacho kingine ninakiangalia ni kwamba what do I have kwenye situation hii, na najaribu sasa hivi kuondoa sana pressure ya what should the other person do. Unajua ile what should the other person do, but rather mimi niangalie. Unajua kuna wakati
I love that by the way,
kwa sababu huna control. Hivi bebe wewe unaweza ukalazimisha mimi nifanye nini?
Unipenze.
I'm joking bana.
I'm joking. Anyways, nimependa hiyo ya.
Yani unakuta kwamba wewe angalia uwajibu wako wewe pale. Kwamba wewe kuwa responsible na maisha yako. Kwa maana kwamba bila kuangalia nani mwingine anatakiwa kufanya nini. Kwamba yani mimi ndo Mungu.
Lima shamba lako.
Usianze kuangalia wengine kwanza. Mungu ameniweka katika haya maisha. Katika kipindi hiki ningeweza kuwa nimezaliwa kipindi cha kina Yohana Mbatizaji huko
au cha kina Elia huko,
cha kina Elia
ambaye ndo ungekuwa Elisha kipindi... gari la moto linaenda pale
linaenda kunadilia kuchukua Mungu tusaidie, bora hata kama ndo unakuwa Elisha, maana wewe fikiria unakuwa Goliath.
Mungu wangu
Kwa hiyo sasa kitu ambacho ninakisema ni kwamba badala yani kuto kuwajibika kunaanza pale ambapo wewe unaangalia yule anatakiwa afanye nini. Unless wewe ni kiongozi uko una delegate kwamba huyu majukumu yake ni haya, huyu majukumu yake ni haya. Lakini kwamba of course tupo mfano tunahusiana na watu.
Yeah.
Tunahusiana na watu, mume, mke, watoto, nani,
wazazi, na marafiki, mtu,
exactly.
Ofisini, bosi, kwenye biashara, yes, mteja na muuzaji.
Kwa hiyo sasa unakuta kwa sababu tunahusiana na watu, kweli kuna wakati mwingine unaona kabisa hapa huyu anatakiwa kufanya hivi. Lakini huwezi
kutakiwa nilipe, nilimkopesha itakiwa
nilipe. Na sasa hapo kwenye kukopesha, unakuta mimi na kukopesha bebe, lakini najua kwamba hapa bebe lazima nini? Anirudishie hela yangu. Lakini kwa hiyo unakuta naweza nikakukopesha wewe beyond my capability. Na nataka nikuforce wewe unirudishie hela yangu beyond your capability. Kumbe kwa hiyo unakuta yani kitu cha msingi ni kuacha kuangalia nani anatakiwa afanye nini? Yaani pointing fingers. Yule anatakiwa afanye nini? But rather mimi ninatakiwa nifanye nini? Kinini kinahitajika kutoka kwangu sasa hivi? What is required of you? Na Mungu amesema aliyepewa vingi kwake vitadaiwa vingi. Na hata ukiangalia from the Bible, yani sehemu nyingi anakuambia mpende jirani yako kama nafsi yako. wanakwambia sijui samehe, wanakwambia sijui nini, hawasemi kwamba yule anatakiwa kuombe msamaha.
Okay. Au anatakiwa kuwekea mazingira marahisi ya kumpenda.
Mungu hajaja akasema mdogo wako anatakiwa akupende. Ila we umeambiwa kwamba
mpende kama nafsi yako.
Kama nafsi yako. Hajaambiwa kwamba wale wanatakiwa kuhurumie. Ila Mungu anasema wahurumieni wengine. Wasaidieni wengine. Unajua vitu kama hivyo ile. Kwamba nani inatakiwa tini mamlaka. Jasema mamlaka inatakiwa ikufanyie hiki. Ila we unaambiwa ti mamlaka. Kwa sasa unakuta mara nyingi tukianza kuangalia yule anatakiwa afanye. Yaani kwamba unakuta saa nyingine mtu anasoma Biblia kuangalia haki zake. Anatakiwa afanyiwe nini? Hisi ndo jirani. Unatakiwa unipende kama nafsi yako. Of which inaleta frustration kwa sababu huwezi
na malalamishi.
Lakini kama ukiona kwamba
na Mungu apende walalamikaji, si ndio?
Yeah.
Maana si wana wa Israeli walikuwa nalalamika pale wakapigwa kipapai.
Jibroni anasema hivi, kupigwa kipapai
bana. Ah no, I didn't mean that.
Ila Jibroni anasema
wakapigwa tukio.
Walilalamika, Mungu akasema trip canceled. Kwa hiyo sasa unakuta na ukiangalia mimi ndo wale unajua saa nyingine huwa nikiangalia story ya Israeli afu naona kama ila hawa watu walikuwa namna gani, lakini baadaye nikianza kurudi kureflect kwenye maisha yangu
unajiona unge yenzizi kungekuwa na Biblia nyingine.
Mbona huko wana Israeli mimi ndo wananishangaza hizi.
Na sasa hivi tuna neema, tuna nini? Wenyewe hata hawakuwa na Roho Mtakatifu.
Imagine. Kwa hiyo yani nikiangalia nasema na washangao na Waisraeli. Alambiki tu anakumbuka vitunguu saumu, anakumbuka
matango.
Sini. Matango, matikiti maji na vitu kama hawataki kwenda Kanani. Vitu kama hivyo. Afu najaribu kureflect na mimi maisha yangu. Hivi mbona na mimi hapa hata wana kama ya matango haya. Hata wana Waisraeli hapa watanishangaa. Kwa hiyo it's a process. The most important thing is to make sure that where you were yesterday, ulipokuwepo jana, usibaki hapo hapo. Kwa sababu tunatoka utukufu kwenda utukufu. Lakini sasa lazima uwe intentional kwamba nataka kuwa responsible. Ili uweze kama hivyo umeongelea swala la kujidevelop. Kuna nilia ili kuweza kutake your responsibility ya maisha yako na vitu kama hivyo. Kwa sababu unakuta kama kwa sababu kama leo ulikuwa hapa, kesho uko hapa, that is progress hata kama bado hujafika kule juu.
Na hapo wakati tunaelekea motion kumalizia because of time, natamani tu yani kama kwa haraka kama unaweza ukatuambia faida mbili tatu za kuwajibika na hasara mbili tatu za kutokuwajibika kama zinakujia kilini kwa haraka haraka.
Kwanza unajua bana usipowajibika, labda nianze kwanza faida ya kuwajibika. Ukiwajibika yani wewe unakuwa na maamuzi juu ya maisha yako. Kwa sababu usipowajibika watu wengine wanakuamria. Kwa mfano kama mimi nikiwaza furaha yangu ipo kwa Belinda. Yani Belinda anatakiwa anifurahishe. Manake kesho kishokutwa yani nitakuwa sina furaha nasubiri Belinda aje kunifurahisha. But I'm wasting my own life. Unajua, lakini ukiwa unawajibika faida yake ni kwamba you get to decide for your life. Unakuwa unaweza kuishi maisha yako, unaweza ukapanga maisha yako. Sasa hapo let's not ignore God. Kwa maana kwamba tunamtegemea Mungu, tunamuomba Mungu na nini, lakini kwa ile nafasi ambayo ametupa ya kufanya maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, kwa hiyo unakuwa una uwezo wa kufanya hivyo. Kwa sababu ukitegemea mtu mwingine unakuta inakuathiri. Kuna vitu ambavyo huwezi ukapanga vikafanikiwa. Huwezi ukafanya kwa sababu unasubiri somebody from external. Unasubiri hivyo. Kwa hiyo sasa yani na pia inakupa peace. Unajua inakuondolea frustration. Unajua hivi yani unajua mimi nime experience mara kadhaa ambacho naona fulani alitakiwa afanye hivi lakini hajafanya hivi. Yaani inaleta frustration kwa sababu kwanza huwezi ukamsokota ukamsukuma yule mtu fanya fanya. Lakini wewe ukiwa responsible kwamba ni maisha yangu, kuna namna ambavyo inakupa peace, inakupa freedom ya kufanya maamuzi yako, inakupa yani inakupa uwanja mkubwa. Maana yake hata watu ambao wanatakiwa kuinteract na wewe, they know what to do, they know what to expect. Kwamba kwa mfano ukiwa responsible na muda wako, nimepanga Binda tutakutana saa 4 kamili. Wewe hujatokea saa 4 dakika 20 na nusu hujatokea. Kwa maana kwamba mimi kwa sababu nikianza kwa nini Binda amechelewa? Kwa nini nini? Lakini nikiwa responsible, najua naenda kukutana na Belinda saa 4 kamili. What if hajatokea saa 4 kamili? Nachukua na nilia, labda nitakuwa na kitabu changu au nitakuwa na kazi yangu nyingine naendelea ofisini. Kwa hiyo wakati yule namsubiri yule mtu, basi naendelea na vitu vyangu vingine, sitakuwa frustrated. Au wakati mwingine inategemea sasa na mazingira. Kuna wakati mwingine kama inawezekana kabisa kwamba saa 4 kamili hajaja, saa 4 dakika 5 dakika 10 hajatokea, basi we can call it a day, tufanye appointment siku nyingine. Kuliko kuanza kulalamika, mbona utokei? Sijui nini, unapiga simu uko, wewe ndo niko kwenye daladala.
Akifika.
Ndo niko nini? Isha
kuntokea. Akifika, unamfaka kwa mimi hapa na twini, tuli. Tuko tunasema, yani unakuta mtu, utaweza kujikontain lakini you are my facial expression, yani na vimba kwa yote.
Sasa hizo frustration hizo, yani mimi mwenye binafsi unakuta zinanitokea. Lakini, I'm working towards eliminating them.
Yeah,
kwa maana kwamba basi nikienda nisiwe na ratiba tu naenda kuonana na huyu mtu. Nimebeba kitabu changu ambacho ninakisoma.
Like nawajibika, I know what I'm supposed to do kwa ajili ya 1 2 3 4 leo ama vipi.
Badala ya kulalamika. Haya, labda ilitakiwa nini nini. Au unalalamikia labda sijui serikali haijafanya kitu fulani, let's say labda maji yanasumbua. Kwa hiyo mimi nitakachofanya,
umeme unakatika, mimi nauza samaki friji wanaharibika.
Kwa hiyo unaweza ukakutake responsibility, unaweza ukamwa labda ninunue generator. Kuna mmoja nakumbuka ilikuwa ni kanisani. Wakati tuko Dar es Salaam. Kuna kipindi umeme ulikuwa unakatika, kanisa ilikuwa kule Kariakoo. Sasa nani unakuta ile mtaombea, jamani umeme usikatike, Mungu tusaidie nini nini. Mmoja akasema dawa ya kukatika kwa umeme ni kununua generator.
Kama ambavyo dawa usingizi ni kulala. Sio Mungu awasaidie. Na usingizi ondoa usingizi bana.
Akasema dawa ya kunanilia. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingine ambavyo hekima ambazo Mungu anakuachilia kwamba okay. Unajua kwamba labda kuna mazingira ya kukatika umeme. Jamani kama uamini basi tufanyeje? Jichange tununue generator. Au labda okay. Na nafanya biashara, nauza samaki, umeme utakatika, nifanyaje? Of course sasa hizo ni long term plans nyingine, kwamba unaweza kukuta,
lakini ni sehemu ya kuonyesha kwamba unawajibika, ambayo itakuresolve something.
Uwezo ukasema nitakuwa naenda kule wasikate umeme. Maji labda yanakatika, basi ngoja nijichange, basi niwe
na tanki,
kama na tanki, kama sio tanki basi niwe na kuna chupa zile maji ya kunywa umenunua zimebaki, au majaba kujaza maji,
hiyo au unachimba kisima
ya kuwajibika. Au unachimba kisima kutokana na ile kitu ulicho nacho, ndio hapo hiyo leverage tulosema. Faida, advantages ambazo wewe unazo. Kuliko kusema kwamba maji yanakatika, sasa nakaa maji yamekatika, sijaweka akiba yoyote, naanza kulalamika, jamani maji hayajatoka, maji hayajatoka, vitu kama hivyo. Of course ndio
life will happen.
Kuna watu hawasimami kwenye nafasi zao.
Actually it does happen that way kwa sababu mimi naamini majority ni hivi, yani kwamba we are where we are today kwa sababu wanaowajibika truly ni wachache. Yani wengi hatuwajibiki, na pengine I don't know, maybe kuna mwingine genuinely amekulia kwenye mazingira ambayo amekuwa exposed to malalamiko zaidi kuliko uwajibikaji zaidi. Kwamba ni malalamiko ndio imekuwa way of life, na ndio maana such platforms like Sikio Podcast we are here ili kuweza kusha kwamba ukikutana na such information kama hizi share it with people, kwamba mwisho wa siku tuweze kuendelea kujengana, kubadilishana mindset, mitazamo na kila kitu, ili tuweze, kwa sababu kama ambavyo hizo faida ameziongea hapo, mimi binafsi naona kwamba ni vitu ambavyo ninavitaka, kwamba nataka niwe na control of my life, yani kwamba I can make my own decisions, kwamba my happiness, my success, my nini issue, yani niwe nina mimi ndo ambaye ninaiathiri. Kwa sababu mwisho wa siku nisipowajibika kwa namna tofauti tofauti, maana hii kitu ni pana sana, muda ni vile tu uko mfinyo. Lakini naamini pia mtu ukiwajibika, mimi ninaamini hivyo kwamba ukiwajibika Mungu kuna namna anafungua milango zaidi. Yaani kwamba kwa mfano kama Habakuk alivyokuwa anasema nitasimama kwenye zamu yangu, baada ya pale Mungu akamjibu, andika njozi hii, sifa, yani akampa majibu. Lakini kwenye kulalamika kwake God was not telling him anything. Kwa hiyo mtu tunavyowajibika pia kuna milango zaidi inafunguka ambayo unapata access zaidi.
Niseme hivi hapo wakati alivyolalamika ndio Mungu akamjibu kulalamika kwake. Kwamba andika njozi.
Ah, okay.
Kwamba Mungu sitabadilisha situation yako lakini nakuonesha what is there. You should see that vision. Ujue kile kitu kilichopo. Kwa hiyo sasa ukishajua vision ndio sasa yeye ndio akaamua sasa kusimama kwenye zamu
yake.
Kwenye kusimama kwenye zamu yake ndio nini? Wajibika huko.
Mm.
Lakini aliposimama kwenye zamu yake sio kwamba ile hali ilikuwa imebadilika immediately.
Yeah.
Lakini posture ya moyo wake ilikuwa imebadilika. Ambayo which is way better. Ndio maana ndio ile uliosema kuhusiana na kujibu maombi kwamba inawezekana saa nyingine unakuwa elevated kiasi kwamba the problem is small. You see things in a bigger picture.
Yeah. Yeah. Kwa hiyo anyways, thank you very much kwa ajili ya mambo mbalimbali ambayo umeshare na sisi. Na pia naamini kabisa kwamba kwa sehemu ambapo tumeweza kuongelea ndani ya hizi dakika ambazo tumeongelea, naamini kuna jambo moja ama mawili nimepata, kwa sababu kama mimi mfano nimepata takeaway moja wapo ambao nitaikumbuka siku zote, ni kwamba haijalishi situation ikoje, ila kwenye mazingira nilionayo lazima kuna advantage ambayo Mungu amenipa ya ambayo ninaweza nikaitumia kwa ajili ya kuwajibika kuweza ku bring forth great results and fruits. Lakini pia kingine ambacho nimekipata ni kwamba kuwajibika, kama ninawajibika nitakuwa sina malalamiko. So the moment inaanza kulalamika inakuwa ni alert kwangu kwamba sijawajibika kwenye hiyo eneo. Yes. Alafu kingine ni kwamba kuwajibika, ili niweze kuwajibika niangalie nina nini, niache kuangalia flani anaiki ndio maana kafanya hivi. Au sina hiki, sina hiki, but rather niangalie nina nini. Hata kama yule mwanamke aliulizwa na Elisha, una nini? Akasema na chupa ya mafuta. Hakuona
kitu.
Yes. Then later akakumbuka na chupa ya mafuta. I have a testimony ambayo nilivyokuwa secondary nilikuwa nasoma boarding. Tulikuwa shule tuna hizi competitions hizi za sijui kuimba sijui ni nini hivyo. Sasa one competition tukafanya with my friends kina Leticia sijui kina Juliana, rest in peace Akabenga, tukopo kwenye hiyo group kina Deborah, tuka perform and then our group ikashinda. And then that song,
the singer
that song mwali sister akameipenda sana. So ameomba. Kwa hiyo kwa sababu one of the people ambao tuko naye kwenye group ni Julie, Julie Mshama wa J Sisters, aka suggest we go kwenye studio kabisa to record, maana watu kama accessibility ya studio ipo, lakini sio kama bure.
Na so much history.
It has so much history. Sasa nakuja kwenye the party ya ushuda. Sasa tukawa tumepanga kwamba tukirudi likizo Julia tatu connect studio twende tukarekodi. Umeona? Haya. Kwa sasa studio inabidi mlipie. Kwa hiyo inabidi kwamba hela ambayo mnatakiwa kulipia tu divide kwa number of people ambao tulikopo tuko pale. Ili kila mtu anajulikane kama anatoa kiasi fulani. Ili tuweze kufanya ni kuingia studio to record. Yeah. Sasa mimi nilikuwa growing up, kwa sababu nilikuwa nimeona I've been raised by my mom na my sisters, kwa nimeona a certain kind of life, yani nilikuwa sitaki kuwa burdensome to my family when it comes to finances, kwa sababu naona hapo kupelekwa to private school tena ni privilege, nianze tena kuongeza magharama sijui likizo mama naomba ile, yani ni cost na hiyo mentality kwa kweli. Kwa nikaa nawaza nikasema Mungu wangu, sasa mimi hapa nikaa nawaza hapo like natakiwa kuchanga huko hela inakuaje na nini, kuomba nyumbani ninaona ni nitakuwa ni mzigo tu juu ya mama, kwa sababu kunabidi tena
that is how bebe is, yani anaweza akateseka na kitu.
Nikaa naona hapo natakiwa hapo itabidi kulipa ada tena nianze tena, yani kwa kweli yani it was out of the question. Lakini huku pia kuambia wenzangu wote tunatakiwa tuchange, sasa naendaje studio sijachanga? So I just started praying. Nika tu naomba Mungu. Nikakumbuka hiyo story ya nini? Ya chupa ya mafuta. Kwamba huyu mwanamke akakumbuka ana chupa tu ya mafuta. Nikasema Mungu, I think nilikuwa na sidhani hata kama 10,000 ilifika. Yaani balance ambayo nilikuwa nayo by the time narudi dali kizo, by the time tunaishi da. By the time narudi dali kizo, sidhani hata kama change nilikuwa nayo pocket money sidhani kama 5,000 ilikuwa inafika. Kwao nikasema hivi, Mungu, this is what I have. Yaani nakuja kama yule mwanamke alivyokuwa na chupa ya mafuta. I don't know how you're going to prove. Hey, I had faith. Yo.
Oh my god,
please elevate my faith even further. So, nakumbuka a friend of ours, Joan, ambaye was not even in the group. Yeah, singers. ndo akanitolea mimi hela. Ooh. I don't remember how it was, lakini hey. Joan ndo akanitolea hela, yani kule she covered. Yes. Kamugisha, she covered mimi mchango wangu kule wa studio kuniniu. Lakini mpaka leo ninaamini kabisa, sikumbuki na exactly mazingira yalikuwaje, but I believe kwamba yani God provide, kwa sababu nimwambia God, this is what I have, lakini sio hela ambayo inahitajika kwa ajili ya ku contribute ili tuweze kuingia studio kama tulivyokubaliana na wengine. Kwa Joan covered my contribution. Basi tukaingia studio tukarecord, na nyumbani tena si nika tena yani sikuanza tena kuhangaika.
Niambia dada yako.
naomba kwanza nitulie kwanza. Anyways, so it was that testimony nilikuwa naongelea kwamba nilikuwa natoa hiyo ushuhuda wa kwamba the way
don't
God provided. Yes, exactly. Kwa hiyo whatever situation you are in, kuna kitu tu unacho, na hicho ndo ambacho Mungu anaweza akakitumia ili uweze kuwajibika na kuweza ku bring forth results.
Kabisa.
Yeah.
Kabisa.
Yeah. Any last thing you have to say before we close it?
Lastly, ni kwamba niseme tu kwanza ni wapongeze Sikio Podcast. Sikio thank Queens.
You. Thank you.
You guys are doing a great job. Na tukiongelea kwenye swala la kuwajibika, hata ninyi mmeonesha kuwajibika. Kwa sababu I know your beginnings. I've been seeing you ile na nini. Siwezi kusema kwamba labda nilikuwepo kuona the exact picture, lakini najua ingeza kuwa mazingira ya kuwakatisha tamaa kutokufanya kile ambacho nitamani kufanya. Lakini mmechukua hatua, mmewajibika, and see where you are right now. You are impacting people's lives.
Amen.
Mimi nawasikiliza, yani wanafuatilia episode zenu hivi kwa ukaribu. Na naona ni kitu kizuri, ni mbegu nzuri. Kwa hiyo kama fikiria kama hapo kuna wangapi wengine labda hawajawajibika kufanya. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba hivi mgenza kuangalia hivi, tusubiri tuwe na listudio likubwa, tuwe na malight, tuwe na makamera, sijui ya namna gani vipi.
Na makeup artist, madesign na nguo.
Dressed by who? Kwanza, dressed by who? Lakini ni wapongeze kwenye kuwajibika. Kwa kweli, this is something huge. And I really appreciate you guys. Gigi, najua utakuwa unaniangalia, nimekaa kwenye semi yako hapa. Hopefully nime cover your space well enough. Nasema hello.
Jamani.
Kwa hiyo you guys are doing a great job. Ni hicho tu ndo niseme. Kwa hiyo msiache kuendelea kuwajibika. Msianze kulalamika, sijui labda Dori hajaja kurekodi na sisi, sijui nini. Just that is what I can say.
Thank you very much. Well, Sikio Podcast Tribe, this time around, tunaendelea kukumbushana kuwajibika, na kuna faida. Hasa tujagusia, but definitely kukosa amani, frustration, na mambo kama hayo, you don't have control over your life, na vitu kama hivyo. Na naamini yako mambo mengi kwa upana zaidi, but kwa sehemu ambayo tumeweza kumega mkate huu, naamini kwamba kuna jambo moja ama mawili umepata, na from now onwards, utaanza kuwajibika, because me too, ninaendelea. Kwenye maeneo mbalimbali ninaanza, na kwenye maeneo ambapo nimeshaanza naendelea kuendelea kujifunza kuwajibika, so that we may make this world a better place, lakini pia kutengeneza mazingira kwa ajili ya wanaokuja after us. We have children, we'll be having children, lakini pia hata kwa ambao wapo sasa hivi, our parents, our, you know, leaders everywhere, everybody, tunahitaji kuwajibika, but most important of all ni kwamba tuwajibike pia kwa ajili ya Mungu. Tuwe wajibikaji kwa ajili ya Mungu ambaye ametuamini kutupa pumzi hii. So, love you so much, guys. Until next time, I believe next time tutakuwa na Gigi, I miss you. I'm glad I had company leo. So, Mungu akubariki sana. Thank you for being here.
Amen.
Yeah.
Thank you.
Yeah. Guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Sikio Podcast. Instagram, tupatikana kwa Sikio_podcast. TikTok, Sikio_podcast. Facebook, Sikio Podcast. Please share the good word and don't forget to subscribe. It is free of charge. It's your girl, Benababa Leafheart. Nah?
Doreen Leafheart.
Yes. Until next time. Ciao, ciao.